incwadi kumaHebheru sahluko 6. Ngakho-ke, masidlule esifundisweni sokuqala ngoKristu, siqhubekele kokupheleleyo, singabuyi sibeke isisekelo sokuphenduka emsebenzini efileyo nokukholwa nguNkulunkulu. Nesifundiso sombhaphathiso, nokubeka izandla, nokuvuka kwabafileyo nokahlulela okuphakade. Siyakukwenza lokho uma uNkulunkulu evuma, ngokuba akunakwenza ukuba labo asabeka bakhanyiswa, banambitha isipho sasezulwini, benziwa bahlanganyeli kumoya ongcwele, banambitha izwe elihle likaNkulunkulu namandla ezwe elizayo, babuye bahlubuka. Akunakwenzeka ukuba babuye bavuswe, baphenduke, lokhu sebezibethelela indodana kaNkulunkulu, bayithela ngehlazo obala. Ngokuba umhlabathi ophuze imvula efika kaningi phezu kwawo, umilisa imfino ebesaziyo abawulinyilweyo, uyabusiswa nguNkulunkulu. Kepha uma uveza ameva nekhakhasi, uyaleka, useduze nokuqalekiswa, ukuphela kwawo ngokushiswa. Kepha siyethemba ngani bathandekayo, okuhle kunalokho ngisho okuqondene nokusindiswa, noma sikhuluma kanje. Ngoba uNkulunkulu kasiye ongalungile ukuba akhohlwe umsebenzi wenu nothando enalibonakalisa ngakulo igama lakhe, lokhu nibakhonzile abangcwele nisabakhonza. Kepha sinqanela ukuba yilowo nalowo kini abonakalise lokho kukhuthalela lize liphelele ithemba kuze kube sekupheleni. Ukuba ningabuthuntu, kodwa nimalingise labo abadla ifa lesithembiso ngokukholwa nangokubekezela. Ngoba lapho uNkulunkulu amthembisa u-Abrahama, wazifunga yena, lokhu kungekho omkhulu kunaye angamfunga. Wathi, impela, ngiyakubusisa nokukubusisa, ngiyakwandisa nokukwandisa. Kanjalo kwathi, esebekezele wakuzuza okwathenjiswayo. Ngoba abantu bafunga omkhulu kunabo, kubona isifungo siyaqeda ukuphikisana konke siqinise. Kulokhu-ke uNkulunkulu ethanda kakhulu impela ukubonakalisa izindlalifa zesithembiso ukungaguquleki kwecebo lakhe walamula ngesifungo. Ukuze ngezinto ezimbili ezingeguquleka uNkulunkulu angeqambe amanga ngazo, sibe nenduduzo enamandla thina esibalekele kulibambeni ithemba elimiselweyo. Esinalo njengehange lomphefumulo liqinile, ligxilile, lingena kokungaphakathi kwesihenqo. Lapho uJesu esigijimi sokusandulela wangena khona, esewaba ngumphristi omkhulu kuze kube phakade ngokuma kukaMelkisedeki.